Tamala Gabon jamana la General Thierry Boucard Francis Finiti kelemasa ye asemantia ko Francis jamana chedon Malila Barkan Katali Bekunche yani Samia Bantola che Danteme wale keleli kan ka boloda farafina gun finiti gu yerefe General Boucard ka magelala Francis jamana ye aka dagayoro be labla koronfe Tesalit Kidal Potombotu ofanana ko basigira bau ankelenka walete General Boucard ka Farankala ani dantegela ko Mali ani minisuma ka finitigi bi yano ani faraje jekulu kelenaton ka ladamul chidea be yan halisa keneka aye asemantia ko Francis finitu ka tali bisena ni Mali finitu ka jela.